akarugwa abantu rukunjire abakazi babi n'umusaje w'umbantu wabasata baje bagamba batakagambire kigamba baje barambura tubaboye no muntu bagaruko gwa kabiri tubaboye no muntu hatwe mu rundo gwa kasatu basanga mu kama witakarimo tyo bamusanga ari mu bagamba ntuwenda mu kama witakuntu ibarariya nubonanga nubonanga akabale mu surukali yahumurama nubone tuwenda sana uyo mukazi wabakamuterere simu yayigenje yarahabusera ayije bamugamba ntuwenda kwarundiza amabala gano gona agasuwekera witaka ago gona ntuwenda tukoreke itakarirwe hano ari byo byamuhane kuje gukora kuzuka kuboha wali yabanza yikara bamusindikira sente amusindikira sente basera basigaze bitaka baliho kiro cya bakaliho bakaliho cya mukaga wowe basiga bagambe bintu beroho alexa ni cyabikira maria aloho yantama aloho eriyo yatendwe nanye ni ndora bisani biro aho icyakatama kiroho eriba leroho hatije iziraga bakayiso bazora na bindi enwe naka bendera ya bazaveri eroho ecupa ya wine eroho umwaka gwizira mu guloho kandi banoje ko